Dolly B's a touch.
Ooh, yeah. Jayco D girlfriend ni mechili home. Na washkati, na wazanta toka vipi. Girlfriend inga mbili home. Zime park, wameshuka binti wawili. Watoto nywele ndefu Indonesia. Tanganya sura mfiri pino. Kifani chuchurede mkoresha. Kamwendo tege bango huri girl. Kichwa maruhani, ya panda ya kishuka mwiri mashetani. Mtoto beikari, nikiregeza domo siwi mshindani. Ataka unipereke mita sinza, kachukweke kitamu, mana na birthday nyumbani. Na wewe ukiweza jichanganya tukuja, nipate kampani, wajua rafiki na wale wa nyumbani. Naogopa, 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 naogopa. Oh playboy, playboy, oh playboy, oh playboy, oh playboy, oh playboy. I need love to the love in love. Gucci Gucci hot tie. Me tinge blind, tinge wine, tinge blow. New mize Gucci on thigh. Baby sambazo pendo. Wateli mnyamweza pendi skendo. Waweza nitaga J-Lo. Toka kitani misifa tuze wa. Utani baga jigi jigi ho. Au misifa yake gigi gigi ho. Spendi sana gigi gigi ho. Dondosha uno lako mbele mimi yo, hey. Ataka unipeleke mita sinza. Kachukweke kitamu, mana na birthday nyumbani. Na wewe ukiweza jichanganya tukuja, nipate kampani, wajua rafiki na wale wa nyumbani. Naogopa, 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 naogopa. Oh playboy, playboy, oh playboy, oh playboy, oh playboy, oh playboy.
Shaba, I like you shaba. Na J-Gold D, ooh yeah yeah yeah.
Prince Music.